ɔmesrɛmo meba yera meba awurosugyemfoɔ a ɔgyina JSS 2 Xavier School Kentampo mesrɛmo kɔ adwuma na meyɛ tete me mɔwerɛ mu sɛ adeɛ ahwɛ akɔrɛ kɔdu mpɔmpɛ so a wadure ɛnɛ ne nansa mehu baabi akɔrɛ yɛafa mesrɛ mede su sɛ ɛbu nkɔtɔgye sɛ Ghana ma nyinaa baabi a moahunu akɔrɛ biara mesrɛ mo sɛ monyɛ me mmoa na me nsa nka akɔrɛ yi mesrɛ mo yɛ mmɔbɔ mede nyame pa Ghana ma nyinaa kyɛw sɛ woa wane atwa akɔrɛ bi te sɛ adwoa gyemfoɔ rose ɔnhwɛ no ma me papa na ɛka sɛ adwoa gyemfoɔ rose wo papa na ɛka sɛ mesrɛ wo biribi kakra m na aha wo kora na wapi a Nyame hwɛ nyame no na home mɔbɔ wo ne mbra mabrɛ ko adwuma na meyɛ
awahe mahwehwɛ wa me wuro wa adwuma adwuma mesrɛ wo baabi bia wɔ bia ma mente wo ka adwuma mesrɛ wo mentimi nna mentimi ne di ne nsa nyinaa ma maso saa adwuma mesrɛ wo sɛ bɔne bi mpo na mayɛ wɔ adwuma mesrɛ wo brafie ma me na meyɛ mɔmbɔ